was zombie. Now Simba no more Simba than goat.
Everybody, hey, hey. Nigga platina mi way, ay, akushi fighting kipi namba. Entano sitle panjo shai namba. I shai namba kusa guse, ay, akushi pe fresh tola gala. Achigu pegele totoza, afuni ninja seba nigga. I keep it diamond tola gala, ay, seba nigga platina mi way. Akushi fighting kipi namba. Entano sitle panjo shai namba. I shai namba kusa guse, ay, I keep it pe fresh tola gala. Achigu pegele totoza.
Tuna ila na tutoi muni. Kwa utamu gani, sinta upata, hata kwa sabuni.
Ukijitia viela, tunabichuna na tupakizi sumi. Mana umetaka, si unajifanya, kibusu nyangumi.
Ebo, kama kana jipitisha toka she namba. Kateme kabisa saka na ushamba. Kana pita pita toka she namba. Kateme kabisa haka na ushamba. Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kama kana jipitisha toka she namba. Kateme kabisa saka na ushamba. Kana pita pita toka she namba. Kateme kabisa haka na ushamba. Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Kana hu, kana hu, kana hu,
kana ushamba.
Comic Slicer.